Woi, gaya.
Iko nini?
Mana ngono?
Adodo.
Form.
Apo di.
Never try to copy what I do nikiwa honi, cause my time nikiwa lonely, he'll be the new alcoholic. In my mind ni wewe baby, new hasaji yako man. Heli ya mapenzi ya vitenzi siya kishenzi. My time yu kulenga jumi udhana ni unipendi. My weekend ni my ulevi hook. I'm 25 but not expired. Nikikuona mi uwanga fully inspired. You na bendo na bani bamba in my world. Me and my devil I'll always call her my love. They hid the face of Eve before she came to my world. Father protect me from all the odd attached to the game. What is expected of me? I was blood but now I can see. Kila kitu visible. Always easy, never physical. Futuristic. Mdomo yake new stick. Now you touch kaki lipstick. Tukifanya mambo yeo attack lipstick. Nikimada anabaki anangara kama history ya Osama. Miu kula kama nyama kule bama. Gugu gaga no wonder miu mtight hole. Ni kama threshold.
Gugu gaga. Baby wanifanya cheesy.
Baby tukipatana uskini likuwa mogoka. Nikago kuku siani nikagoroka. Ikabaki nimehala kijasho kikanitoka. Ukani involve kwa mchezo moja fani yani soka. Westline kwa magoti yuko maswag nazo. Finally jasho ikapayo fukangirika. Guo kichwa na nywele zilifaana. In a split second Miss World mulifanana. Kunde sipunde shit ika happen tukatokana. Nikikumbuka ile mbali yote tumetowana. Nikakutoa wele mfano ya nyumba nye tuliishi. Nikakutoa kwa mitumba nikakweka kwenye Gucci. Hauni feel tena kuzidisha unifiche. Nikikumbuka tukichill pia na masiku za ndirao. Masiku za mahene sina masiku za kibao. Siku mingi za shibe na masiku za ubao. Masiku za gideri na masiku za pila. Ukafanya wana ume nikapiga wengi ha. Ukasaha iyo yote ukaanza madhara. In everything you do kumbuka hizi maneno wata uende wapi bado dunia ni rao.
You make me go cuckoo gaga. Baby wanifanya cheesy. Baby wanifanya cheesy. You make me go cuckoo gaga gaga. Baby wanifanya cheesy. Baby wanifanya cheesy.
Wanifanya cheesy.